kugonga na wapa sabuni ya roo wanapokoka wanakata sana pakei wamedata pali nami hawa sogei wakisha pata basi sogea ni kuelezei mne mwanzako ni hoi yulewa kwako we mpotezei wangu mia toboi nitakupadishi tofauti utaipenda ladha nitakuchezesha bila buti sumakumaku ganda nitakupadishi tofauti utaipenda ladha nitakuchezesha bila buti sumakuwa Tishe, songa mini kulishe, lishe Jeni kupaga wishe, wengine uwa pishe, pishe Penzi lake famba, upande wa kitanda Kwangu bado mshamba, hajui kutamba Ipetu imini kupemba tawe, utafunde Wapo nimejipasi na ujanjami, hey, hey, hey Nitakupadishi tofauti Utaipenda ladha Nitakuchezesha bila buti Sumakumaku ganda Nitakupadishi tofauti Utaipenda ladha Nitakuchezesha bila buti Sumakuwa
I just like him in a pizza night.